Ua wāla au le pālemia Malcolm Turnbull I le itu wangai ma le wāenga wha upu whai e le leiba, e ngā lulu e wha atasi ma le mālo, e pāsi ai le wha atupenga o nisi o fuofuanga na I le tala I le tupe. E ono piliona tā lāle o whai o fuofuanga na tā ua le pālemia, na mālilia I le leiba e le wha alave lave iai I le campaign o pālotana te anei. Na wha alia fo I le pālemia lo na fia fia, I na ua wha ailo mai I le kampania Moody's, Olo malo si pea le ati na e olo te mau ainga, ma olo o tu mau I le credit rating au se tali nei I le AAA. Ae na lapata ia e le pālemia e te tau ona pāsia fuafuanga I le tala e le tupe ale malo tele, ina ia whaatū mauina I le tūlanga le nei o le AAA rating. Na sā noa Malcolm Turnbull, ua te tau I le pālemene o na tau fia le whaaitū au, ae ngā lulua whaatasi e toe whaaleleia.
But the critical test is not whether you say you believe in a balanced budget or more investment and more and better paid jobs, or whether you believe in guaranteed funding for health and education, but whether you are prepared to support the measures that will deliver those goals. Nobody should underestimate the importance of this moment as a test of the capacity of our political system to make the right calls on the nation's behalf. An increasingly competitive global economy puts pressure on every country to be the best it can.
Le pālemia Malcolm Turnbull. Ila na sā unuanga, na toe āsia le pālemia le mata upu lea na whaavai ai I a pālota na te anei, le Double Dissolution Election. O sei tū tino, e ngafa mapu lea ngā luenga fawfale lea tunu u. Na sā unua le pālemia, o le awala ele manuia o le atinae, ele ngata o le atinae o le atunuu, o tangata taito atasi, ma o lātou ainga, o le yeilea o ngā luenga.
Political responses to this mood of disaffection can have the potential to destabilise global growth, perhaps even reversing some of the spectacular gains that we have made over recent decades through open markets and free trade. Now, the best way to foster economic inclusiveness is through participation in the labour market via strong jobs growth.
Le pālemia Malcolm Turnbull. E lua se fulmanatasi tū la fono o le a ilo ilo ina, pe ato e tau awhia le pālemene I le whai unga o le masina nei. O suinga I tū la fono nei, o lo wha moemoe le malo tele e sefe mai e le ono piliona tā la I le tala I le tupe. E awhiai, I a iaing o le Medicare, le insure o le soifua maloloina, o fesoa soani I lalo le Family Tax Benefit Part A, ma livi o mātua I le teimia whāna waise pepe fōu. Aina sā unore taita I o le itu o ngai, ma le Labour, Bill Shorten, e le iaise ma lienga malana itu, ma le soo fata singa, e lango lango I fuafuanga nei ele malo tele, na ia sā unua a mana o le pāle mia e pāsia fuafuanga nei, ia e te tau na talanoa mua mua,
We will certainly look carefully at his legislation. Of course we will. And of course we'll make sure it's consistent with our values. But if Mr Turnbull wants cooperation, I think he needs to adopt a different approach. And he's going to have to bring to the table what he's willing to compromise on. If Malcolm Turnbull says he'll compromise on nothing, and we've just got to do what he says, that's not a very good start for cooperation.
Bill Shorten. Aina sa unua le te tupe Scott Morrison, e te tau I le leiba o na pāsia tū la fono nei, o na ua uma o na fōla fōla e le taitai o le leiba e le senate, Sam Dastyari.
I'm not fond of quoting Sam Dastyari, but I will on this occasion, because it was Sam Dastyari who said, the measures that we took to this election, we intend to be passing through the Senate. He said, of course, we'll support the measures that we took to the election. Now, he told Tony Jones that on Q&A. I noted it down when he said it. And there's $6.5 billion of measures that they had in their forward estimates that they are honour bound to pass.
Le tautupe Scott Morrison. O le fafita au li tele o le afea ngai ma le malo tele, po le fainga malo o le soo faa tasinga. O le nā o le tasi o le nafua lea o lo o lato mauai le faa asilinga po le majority, ma lato faa vai inai le malo tele. O lona winga a yeise sui o le malo tele po o le soo faa tasinga ele a wai I le paale mene, po le alava le mafuaanga. E ono whaia I nei le maue pāsia fuafuanga nei, o le atau whaofi e le malo tele ma le pālemia, I le pālemene, i le whaai unga o le māsina nei.